track. Malou. Rufteng. Sadio.
She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. Akiva wigi, I'm a supercar. I'm Superman. Feel like you can wet feel a lubricant. Malume na jitupa ndani. Sichangu with the hebu wala dini. Anglican, Lutheran. Kusuko na kona za mjini. Wezi kujitusu, nenda kama veteran. She's so just, she's fine. I swear the ass is mine. Take my shots, you can waste my time. Si uligi yeko kama hoko kwa crime. Your first day kumuona was nice. To meet the girl of my life. Kunijua kahisi na lie. Etaji amini kani member my life. Nikatoa kitu na grinder. Tukapanda kilela kwenye climax. Zipo updated from wifi. So my wife, she don't wanna find out. Vacation Dubai, safari desert dinner kwa sky. Mtoto kama Shakira, kwa mana hips don't lie. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. Toto na mpaku wa na jipakulia minyama. Toto na mpaku wa na jipakulia minyama. Na mpaku wa na jipakulia minyama. Malu. Na mpaku wa na jipakulia minyama. Na bulibia none majabu. None majabu. Adi uwani kwa kasi otabu. Na naka ni roke kwa babu. Nia Khalifa pike na ijabu. Na kikisha na pata accommodation. No complication. Mesha mtandao exaggeration. Nyingi ni imagination. Nampitisha kwenye street card. Yule ni unyama aki switch card. Kushindana na wenzake mindo shit card. Akiwa na malume ni flight mode. Mitaya kaburi tuna bro kwenye posh. Windows down, moshi ni kush. Young black nigga mipata kwenye posh. Vitu vina toka skanka na bush. Niko na side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. Toto na mpaku wa na jipakulia minyama. Toto na mpaku wa na jipakulia minyama. Toto na mpaku wa na jipakulia minyama. Na mpaku wa na jipakulia minyama.